Hello. Hello.
Hello.
Yeah. Hello.
Message.
I got it.
Message.
Well, I want
to
share the other good. Hello. Can I go ahead and see that? Ah. What is that? Well, okay. Why is that? Look, I guess I'm going to
have a photo of mommy.
Lambda card gaso wacda uniga gaso wac ku kale gaso wac
taasi
ayaa ku furanaysa soo kan maaha
ha waa kan
iska iska daayo lambar kale uniga gaso cil aaniga ana ku tilmaami
lambar
kan gaso wac wala
ha kan weyn ha
kan soo kan luqada ka bedelisid ha
waa
de madam ku tilmaamayo oo ka taleefanka khadka ka bixi
sax
macnaa ku kale iga soo wac
Why, why?
Why defend our millennia? I know I'm going to be my mom.
I'm going to be my mom.